Hlokomani kuJehova ngezwi lokhalalisa umhlaba wonke. Mkhonzeni uJehova ngokujabula. Nisondele ebusweni bakhe ngokuhuba kwentokozo. Yazini ukuthi uJehova uNkulunkulu ngiyosenzileya kuthina. Sibe ngabantu bakhe nesimfuzo edlelo lakhe. Ngenani emasakweni akhe ngokubonga. Nasemagcekeni akhe ngokudumisa mbongeni. Ibusisa igama lakhe. Ngokuba muhle uJehova. Umusa wakhe umiphakade nokuthembeka kwakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane. Amen. Sizodlule luvele egameni likaJehova owenza izwi nomhlaba nogcina iqiniso kuzube phakade ngokubekeni umusa nokuthula okuvela uNkulunkulu Baba nasenkosini uJesu Kristu osifundisile ukukhuleka sithi Baba wethu esezulwini, ngcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, ntando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini, mawusiphe namhlanje na isinkwa sethu semihla ngemihla, usethelela amacala ethu siba nathi sibathethelela abanamacala kithi, ngasingenise ekulingweni kodwa sisindise kokubi, ngoba umbuso ngowakho amandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Baba othandekayo, Baba inkosi uJesu, kulolu suku lokukhonza, suku owavuka ngalo ethuneni, suku wanqoba ngalo ukufa, siphambano sakho sazuza amandla, kwathi izitha ezazimelene nawe zawa phansi, zakhuluma okuyize ukuthi isidumbu sakho sitshontshiwe, ziphika amandla ovuko, ziphika amandla okunqoba. Simi lathi nasiyisonto siyibandla lakho walithenga ngegazi esiphambanweni, walithenga ngomqhele wameva, walithenga ngenxeba ohlangothini embobo esandleni zeenyaweni, ukuba usenze sibe ngabakho. Wasigcwalisa ngomoya wakho engcwele, wasithuma wathi sihambe senze izizwe zonke abafundi. Namhlanje isonto lakho Nkosi lihlasilekile ngendlela emangalisayo, lihlele emakhaya ngoba izitha uSathane umi ngenhla efuna ukulivala umlomo isonto. Ulifake amahanisi, ulifake amamask emlonyeni ukuba lingakhulumi izindlu zokukhonza, izindlu zokukhuleka, izindlu zokucela isibusiso, izindlu zokudumisa kwegama lakho zivaliwe ngenxa yombuso nombusi ongakholwa, ngenxa yombusi oholwa ngimoya namandla obumnyama. Siyathandaza egameni likaJesu kuba zivulwe kembeliqe izindlu zakho, ukuba sithandaze, sikhonze, sikuthanda, sikushumayele thina siphilela lokho. Zingcwebu zakho owaziphathisa izwi ukuba silikhulume kwisikhathi noma ngesona isikhathi. Ingakho Baba silimemezele noma sihlele ey'ndlini zethu, silimemezele nangey'nyembezi, ngoba ilokho wasipha kona kuba sibe ngumlomo kaKristu, sigcwaliswe ngomoya wokukhuluma, umoya wokuxwayisa, umoya wokuprofetha, umoya wokukhuza, umoya wokubusisa isintu sonke esikholwa egameni likaJesu. Nangalesikhathi-ke sizozwa izwi lakho sithi Nkosi ihlaziye ngomoya wakho engcwele, izwi likamoya, izwi leqiniso. Silibeka kuwena ukuthi uprofethe ngalo, usitshele izimo zezikhathi, xwayise isonto emhlabeni wonke. Bonke abazokuzwa leli zwi lakho namhlanje na baphe Nkosi yami kuma ngamadolo ukuthi baguqe bathandaze, baphe Nkosi yami kuba ilona leyo athatha izikhali zakhe zonke zikamoya, ahlome alindele inkazimulo yakho, alindele ukulwa nemicibisholo yonke kaSathane. Vusa abagulayo, vusa Nkosi yami abaphelelwa amandla, vusa abakhathele, vusa asebekhethe izwe, asebekhethe ukuthi baphile ngesikhathi sokungakhonzi. Sime sibe yimpi enkulu, sibe yimpi esolo nako konke okubumnyama, thina nabantwana bethu, thina namadodakazi ethu, thina namadodana ethu, thina nomkethu, thina namazukulu bethu, thina nebandla lonke labakholwayo elikhuluma izilimi zonke elisemhlabeni wonke, elinsundu, elimhlophe noma linjani. Siza kube nezwi lakithi eliwumlotha, izwi lakaZulu, izwi likaMthaniya, izwi likaMdlokombane, liwumlotha, lishile. Siyathandaza, sikholwa futhi kuthi kulo mlotha uzovusa ikhombosi, uzovusa imvundo, uzovusa isikhuthaza khaba, uzovusa umnotho wabantu bakwaZulu, wabantu baseGauteng, abazoba abantu bendlala, kodwa bazoba ngabantu ababonga igama lakho ukuthi emlotheni savuka uNkulunkulu wayenathi, endlaleni savuka uNkulunkulu wayenathi, ekuhluphekeni zizo zisihleka, zizo zisibona sathi ziyilima, zishise besinakho, kanti cha besitshala mhlawumbe. Mhlawumbe bekuyisikhathi badlulise konke kubumnyama, sibheke kuwena. Baba, sise-Phoenix, sise-Shallsworth, sisendaweni lapho abantu bakwaZulu bebulewe, kwangabantu abazalutho, babulewe abantu bakwaZulu, bangcwabile izolo, bayangcwabana namhlanje na, bazongcwabana kusasa. Eziyidumbu bazifihlile baziphika ngoba kubulewe abantu bakwaZulu. Sithi inkosi, amaphoyisa awenza ngalutho, abaphathi bezwa benza ngalutho, kunalokho bathe abantu abazivikele babulala abantu bakwaZulu. Siyathandaza, sithi inkosi siphindiselele, sithi inkosi silwele, sithi inkosi sinqobele, singabantu bakho thina. Asizikhethelanga ukuba ngabantu bakwaZulu, asizikhethelanga ukuhlala kule province, kodwa sazalwa kuyona indawo yobabamkhulu, indawo yakithi. Sibusiseke, usivikele kuzo zonke izitha, njengebandla, njengesonto, njengamaKrestu emhlabeni wonke. Ngoba okwenzeke kwaZulu kuyokwenzeka nakwamanye amaprovinsi, kuyokwenzeka nakwezinye iy'ndawo, ngoba uSathane umile emelene nobungcwele bakho. Sibusiseke, siphe izwi lakho, siphe ukulenza, siphe ukuhlala kulona, egameni likaKrestu iNkosi. Amen. Ngamabhayibheli ethu siwavula encwadini kaMathewu, ivangeli ngokaMathewu, isahluko 24. Isahluko eside esikhuluma indaba yodwa yokuhlaseleka kwesonto, ukuhlaseleka kwebandla. Angizofunda onke amavesi ngoba kokunye kuyaphindwa, kodwa siprofetha ngesimo esikusona. Kale vesini lokuqala sima evesini lamashumi amabili anesishiyagalombili, from verse 1 to verse 28. Matthew chapter 24, verse 1 to 28. You can read the following verses if you choose to do so. Sesiyafunda ke from verse 1 to 28. Kuthe uJesu ephuma ethempelini emuka, wasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, anikuboni konke lokhu na? Ngimsile ngithi kini, akuyikushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi. Esehlezi entabeni yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa, bathi, sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe, siyakuba yini na? UJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu, ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKrestu, badukise abaningi. Niyakuzwa impi, niyakuzwa izimpi namahemhemu ezimpi, bekani ningathuki, ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke, kepha ukuphela kobe kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba ezindaweni ngezindawo, kepha konke lokho kungokuqala kwemihele. Lapho ke bayakunikhaphela osizini, banibulale, nekuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Khona ke abaningi bayakhubeka, bakhaphelane, bazondane. Yakuvela abaprofethi bamanga abaningi, badukise abaningi ngenxa yokwanda kokubi. Uza kuphola uthando lwabaningi, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni kuyena oya kusindiswa. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezizweni, ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Ngakho ke nxa nibona amanyala encithakalo eshiwo nguDaniel oprofethayo, amanyala ashiwo nguDaniel umprofethi emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. Khona baseJudiya mababalekele ezintabeni, ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe, osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Kepha maye kwabakhulelweyo nakwabancelisayo ngalezo zinsuku, khulekelani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha, ngokuba lapho kuyakuba khona usizi olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje, nolungasayi kuba khona uma lezo zinto zingafinyezwanga. Bekungayi kusindiswa muntu, kepha ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku ziyakufinyezwa. Khona uma umuntu ethi kini, bekani nangu uKristu, noma nanguya, ningakholwa, ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe abakhethiweyo. Uma kungenzeka, bekani, sengimtshelile ngaphambili. Ngakho ke uma bethi kini, bekani usehlane ningaphumi, noma bethi bekani usendlini ningakholwa, ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakala kuze kube sentshonalanga, yakuba njalo ukufika kwiDodana lomuntu. Noma phi lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe ekhona. Amen. Inimikelela-ke bathandekayo nonke kulesikhathi, amazwi esiwafundile siwanqamule phakathi ekuqinisweni aphela ku-51, kodwa ukuze sikwazi ukuseva isikhathi sizosamariza lokhu esikutholayo. UJesu lana usendleleni yokuphothula uhambo lwakhe. UJesu uphothula impilo yakhe. Endi okulandelayo kulezahluko ngaphandle nje kwezintombi ezishumi nani nani kodwa kulandelayo sibona imisa esidlo sokugcina isidlo senkosi simbona ehlela uhambo lokuyesiphambanweni vele amabombo onke abheke eGolgotha andi uma efika lana sengathi basenkonzweni basethempelini uMathewu uveza leso simo andingamangali uMathewu uveza le picture kaJesu esethempelini uJesu ephuma ethempelini uzokhumbula phela ukuthi uMathewu umuntu wethempeli umlevi lona indodana kaAsafa indodana kaAaron abakhethelwa ukusebenza ethempelini izikhonzi zikaNkulunkulu umfundisi ngolimi lwanamhlanje na ngakho ubhala yonke lento ehlangene nenkonzo ehlangene nethempeli ehlangene ngokonke ubhala njengenceku kaJehova njengomlevi andibuka isandla abhala ngaso buka amashapta awabhalile ukuthi akuyona nje imfunda nje akuyena nje uvuka ibambe njena umuntu olale ewumuntu wavuka esewupasta ngakusasa kodwa umuntu wenkonzo ngakho ufuna ukusidwebela ipicture kaJesu ojwayele ohlala ophuma engena ethempelini ngalolu suku uMathewu uthi kuthe uJesu ephuma ethempelini kwasondela abafundi bamkhombisa the building the beautiful ithempeli bamkhombisa ubuhle bethempeli bamkhombisa impheme ethempeli bamkhombisa indlela okukhonzwa ngayo vele uJesu ayazi uJesu wabasethempelini neminyaka yobungane wayese thempelini emncane ukhulela ethempelini uyayazi lento kule sengathi abafundi namhlanje ba excited ngendlela bafisa ukuthi bamkhombise uJesu kodwa he's not that excited there are two things mhlambe ezingemenza ukuthi engabi excited okokuqala ukuthi ubuhle bethempeli lika Solomon abusakho akusebona lebabuhle bethempeli kaSolomon. Solomon he spent time akha ithempeli and elibukekayo abantu mabelibheka abantu abadala ngoba kwesi sikhathi kubuka abantu abadala abayazi inkonzo iqala bayibona ukuthi akuseyona yakithi le nkonzo akuseyona le nkonzo esazalelwe kuyona ukushintshile manje abantu sebenzenzela ulayilaye kuseyona inkonzo yakithi lena kwakhona umunyu kubantu ababona ithempeli likaSolomon lidilika liphela namhlanje na abafundi bakhombisa uJesu isakhiwo sethempeli elingafani likaSolomon kodwa kubona kubathathekile ba excited uJesu akekho excited that is the second reason ukuthi it's not the same and the second reason uJesu angabe excited ukuthi ubuka phambili ukuthi even this one naleli khona abantu abazoma ngenhla bethi dilizani kuze bese sisekelweni Jesu waphendula wathi kubo anikuboni lo khona ihlungi into yokuba umprofeti ihlungi into yokuba uJesu ngoba abantu babona into abayiphaphama ngoba manje Jesu ubona kusasa ubona 50 years ubona 100 years ilento imhluphayo ukuthi anikuboni konke lokhu na anikuboni konke lokhu na yina atayiboni yini da uJesu atabayiboni ukuthi ngiqinisile ngithi kini akuyishiywa lapha itshe phezukwetshe engayikudilizelwa phansi. Kuba bekhuluma uJohane umpostoli ubizo kwenza i-emphasis, ubizo kubeka isigcizelelo athi ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini. Kodwa cha, akuyena uJohane, uMatheo uthi ngiqinisile, ngithi ngithi kini, akuyishiywa lapha itshe phezu kwetshe. Yes, lihle ithempeli yindlu ndayokukhonza, kodwa uSathane akajabule ngoba leli thempeli uthi uJesu lizadilika, onke la mantshe azodilika, bonke lobuhle buzophela. Akushiywa lapha itshe phezu kwetshe engayikudilizelwa phansi. Sathi ngiyabona amadoda ayishumi nambili oxeka ngibhekana wodwa kwehla idlathi. Sathi ngiyababona abafundi bethi, what is it now, kwenzenjani manje? Sathi ngiyababona bethula. Sathi ngiyambona uPetro efisa ukukhuluma, bheka isiculu, ubuka abafowabo abafundi, ama-colleague kuthi asithuleni manje sokhuluma masesisodwa ngoba kunabantu abanokholo oluncane mhlawumbe, kunabantu abayizingane mhlawumbe abangazuku-understanda. Bathula uma sebehlezi phansi entabeni emnqumo lapho uJesu evamise ukuba khona, evamise ukufundisa khona. Uma sebehlezi phansi bafundi babuya sebebodwa manje, sekho abazalwane, sekho ibandla, sebebodwa manje. Ngoba bazalwane bami, ngifisa ukunitshela njengabaholi, ngiqondisa le nkulumo kubaholi bebandla, baholi besonto, ukuthi kunezinto zesonto, kunezinto zikamoya, kunezinto zikaNkulunkulu ezingadingi ukukhulunywa phakathi kwabantu bebandla ngoba banokholo oluncane abazolimala. Kunezinto ofuna ukukhumbula ukuthi ibandla liyizingane ezingeke zikuthwale okunye. Nina njengabaholi ofanele nikhulume ninodwa. Ingakho amabandla amaningi ehlakazekile, ingakho amabandla amaningi efile ngoba baxabane phambi kwebandla abaholi, baxabana phambi kwey'ngane abaholi, izinto ebefuna bazilungise bebodwa, beholwa ngumoya ongcwele, bekhombisa ikhalibha yokuba ngumholi, ubuqotho bomholi. Lokho abakwenzayo la uma sebehleli phansi bebodwa, babuyela kuyena uJesu bathi, sitshele, sitshele ukuthi kuyakuba nini lokhu na, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba nini. Yabona sebekhuluma into ezijulile, sebekhuluma ukuthi kuyokwenzeka nini lokhu kudiliswa, sebekhuluma ukuthi by the way, when uzohamba wena, but not forever, uzobuya. Kuyoba nini ukubuya kwakho? Ukuphela kwezwe kuyoba nini? Jesu uthi kuba qaphelani, ingadukiswa muntu, ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bethi mina nginguKristu. Lala uqhubeka nalesahluko, yamuzwa uthi kuyovela uKristu abaningi ngaphambili, kodwa la ekuqaleni uthini? Qaphelani ungadukiswa muntu. Bantu bami, amakholwa amalifundi iBhayibheli adukiswa kalula, adukiswa ngey'nganekwane, adukiswa ngemibono, adukiswa ngezinto ezingekho, adukiswa ngowangala. Abafundisi abangalifundi iBhayibheli bakhuluma imizwa yabo, bakhuluma imibono yabo, bakhuluma izwi likaNkulunkulu, bakhuluma imicabango yamadimoni. Jesu, qaphelani adukiswa umuntu. Ungabikho umuntu ozondukisa nina manje. Sakabe Jesu uthi, I have been with you for 3 years. Training you every day for 3 years. Amen, bazalwane. Hey, what a wonderful matter. What a wonderful training. What a wonderful teaching. Abantu abatrainwa nguJesu uqobo. Elala nabo, efuka nabo, edla nabo, ephila nabo, iminyaka emithathu. Ufika lethi khona, ngakuthatha kunye kunina. But nina, ingadukiswa muntu. Angilindele ukuduka kunina. Ngilindele ukuthi ikhulumile ekuqaleni. Ngathi, akukhulunywa lana ngovuka ibambe. Umuntu olala ewumuntu, avuke sewupasta kusasa. Alale ewumuntu, avuke sewumfundisi. Alale ewumuntu, avuke sewumbishopi. Engazilutho. Nasikhuluma ngabaholi abatrainiwe for 3 years. Abavuthiwe. Thini bonke Jesu, ningadukiswa umuntu. Njengebandla likaNkulunkulu lesikhathi, nize ningadukiswa umuntu. Ngoba kuzovela oKristu abaningi. Njengesizwe saseSouth Africa kulezi nsuku, ningadukiswa umuntu. Ningadukiswa umuntu. Ayingabikho imfundiso ezomdukisa. Ayingabikho umuntu ozokhuluma sengathi unguJesu. UnguJesu. Uyakhumbula uHerod na? Uyakhumbula uHerod owakhuluma emi epulpiti, emi endaweni ephakeme. Wathi bekhuluma baze bathi abantu uyambona ngathi uNkulunkulu uqobo lwakhe. Abanye bathi hayi ngathi uNkulunkulu. Bathi uNkulunkulu. Unkulunkulu wamthinta ngomunwe wakhe. Lithi iBhayibheli lamaphenduka isisakalo simpethu. Wavuthuka. Kuphela splendor. Ningadukiswa muntu. Ningadukiswa muntu. Bangenile emasontweni. Basemabandleni namhlanje na abayingceko zikaSathane. Abayingceko zamadimoni. Abadukisa ibandla. Benza izimangaliso. Benza imlingo. Atusa isonto endaweni yalo basusa isonto uJesu athenga ngegazi lakhe basusa isonto bangisemabandleni basemabandleni bashumayela ukukhonzwa kwezingilosi nokukhonzwa kwezidalwa nokukhonzwa kwento ezingekho basemabandleni bazosifundisa inkonzo kaSathane ifrenywe kahle kwiNew World Order bangababishopi bangopapa bangosibanibani bazosusa kumoya engcwele bafuna sikhonze imimoya yamadimoni ingakho izwi lakithi lishile ngoba nobuholi balo bukhonza uSathane qaphelani qaphelani ningadukiswa umuntu mhlawumbe ufuna ukuthi sithole uthini manje uthini manje mfundisi uthi ubuholi bezwe benze njani cha angididekanga Umholi balelizwe lase South Africa usesandleni sika Sathane ngoba akekho umholi osesandleni sika Nkulunkulu njengoba iBhayibheli lisho ithi inhliziyo yenkosi isesandleni sika Jehova akekho umholi osesandleni sika ngikhona ongathi akuvalwe indlu yesonto kuvulwa amakhasino kuvalwe indlu yesonto kuvulwa amamole akekho umholi ongathi akuvalwe indlu yesonto kuvulwe amajimu Akekho umholo ngathi akuvala indlu yesonto, kuvula ama-restaurant. Akekho umholo ophilayo ngaphandle kwechwane likaSathane. Sengishilo, then you can say whatever you want to say. Qaphelani. 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 Njengabantwana baka, kungcono ukufa ufele iqiniso njengomfundisi. Ufele iqiniso njengenceku kaJehova. Ufela iqiniso njengomuntu owabizwa thina sabizwa thina sashiya amakhaya ethu sashiya izihlobo zethu sashiya uzalo lwethu sabizelwe siphambanweni sathukwa senziwa konke enxa lelivangeli ngakho yini enye sele yini enye enginayo ngaphandle kokukhuluma iqiniso namhlanje nakusasa ngizokhuluma iqiniso ngiyofela iqiniso nangabizwa kulona qaphelani Kaphelani bantu base South Africa kaphelani. Ningadukiswa muntu. Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami. Bethi mina nginguKristu. Badukisa abaningi. Kuyakuza abaningi ngegama lami. Kuyakuza abaningi ngegama lami. Zolo lokhu bafundisi. Bafundisi izinceku zikaNkulunkulu. Zihlangene zikhuleka. Zikhuleka. Sikhulekela udlame esilibonile kulamasonto adlule. Sikhulekela umlilo esiwubonile kulamasonto adlule. Sikhulekela konke kwenzekile lezinsuku ezidlule kuzona. Qhamuka umuntu ozibiza ngomholi nongqongqoshwa lelizwe. Uthi udlame liqalwa bafundisi. The clergy that are part of this. Why isho njalo? Uma engakhulunyiswa idemoni. Ngifuna ukuthi ayincekwini zikaNkulunkulu namhlanje na qinani. Qinani, ningahlehle. Hlalani emadolweni. Khulekelani ukuthula kwaleli zwe. Akekho ozokhulekela ukuthula phandle kwabafoli abaqotho, kwabafundisi abaqotho. Ngeke izangoma zikhulekele leli zwe. Ngeke abantu abangamazi uJesu bakhulekele leli zwe. Leli zwe lisasandleni sakho. Ngeke amaSulumane akhulekele leli zwe, ngeke amaHindu akhulekele leli zwe. Ngeke abantu baJay Buddha bakhulekele leli zwe. Lase South Africa ilethu. Ilethu njengabazalwane. Qinani. Qaphelani. Ningengenwe imimoya amadimoni. Ukuphela sekuseduzane. Bayofika vele bathi mina nginguKristu. Bazofika vele badukisa abantu ngesimangaliso. Shile iBhayibheli. Lalo Satan orders mangaliso ukwehla umlilo ezulwini. Bashile iBhayibheli. Bakwenza izinto ezingazani izibone. Just ukuniheha ngoba nani nithanda lezo zinto. Qaphelani. Niyakuzwa izimpi. Namahemhem ezimpi. Bekani ningathuki. Ngokuba kumelwe ukuba kwenzeke. Kepha kuphela njengoba ngakafiki. Ngiyakuzwa izimpi. Hhayi, asiwezo mahememe impi. Sibonile impi nje. Sisempini nje. Iy'ngane zabantu zifile e-Phoenix. Iy'ngane zabantu zifile e-Sharpeville. Iy'ngane zabantu zifile la eThekwini. Zifile iy'ngane zabantu kwangabantu abazalutho. Amaphoyisa angenza lutho. Ongqongqoshe amaphoyisa angenza lutho. Kunaloko kufaka amasosha ukuthi avimbe abantu ukuthi bangaziphindiseleli. Ufila abantu asizwe asikhuluma ngamahemhem tina sikhuluma ngempi ukuthi ngiwatshiwe izolo ngiyangiwatsha namhlanje na ngiyangiwatsha nakusasa kodwa kuphela kafiki na lento niyibonile kulezi nsuku edlule kushaya yonke into hayi bengakona ukuphela akazuphela tina akazuphela phakamani maKristu Nilwe impi yenu. Phakamisani hawu. Ningahlehli nalo. Phakamani maKristu. No, angisho mina hambane ntshontsha ukudla kwabantu. Angisho mina hambane oshisa izitolo zabantu. Angisho mina hambane okudestroya. Kubona ubuKristu lobo. Kodwa ngithi isonto alime endaweni yalo. Mshumayeli agame endaweni yakhe. Umzalwane agame endaweni yakhe. Akuhlaselwa njeni ubani. Uhlaselwa amaKristu lana. Kuba isizwe siyakuvukela isizwe. Mbuso uyakuvukela umbuso. Mbuso wodwa waseSouth Africa. Kodwa uhlukene phakathi. Kuyashe Gauteng. Kuyashe Gauteng. Kushile Gauteng. Kushile KwaZulu. Ngoba abantu baseGauteng bayilima na. Ngoba nibakwazi ube yidlima na? Na. Abazona yidlima. Abazona yidlima. Na, abazona yidlima labantu. Ngeke balwele into engekho. Abantu bakwazi ube yabantu vele basuke bangena empini. Bayithanda impi. Ingabaqali ngempi. Ingabagcona ngempi. ngoba isegazini labo bazukulu bashaka lapha bazukulu bacetshwa bampande bazukulu bamaqhawe lapha ngabaceqali ngempi ngabancokolisi ngempi abayisusi ingekho kodwa mbuso yakuvikela umbuso sizwe sivikela isizwe kepha konke lokho kepha kuqala kwemhelo ayi angazi ibhayibheli lakho lithini kodwa elabe ibhayibheli lithi konke lokho njengoba kuqala kwemhelo inkosikazi okhulelwe inkosikazi okhulelwe inkosikazi okhulelwe phinde kwesithathu lokhu inkosikazi okhulelwe uma ethwele isisu sakhe akazi ukuthi uthweleni yazi ukuthwele isilwane sini esiyoba yini mhlawumbe uthwele insizwa eziyoba yifundiswa zibe ngabaholi mhlawumbe uthwele amasela namaphara mhlawumbe uthwele nondindwa nosigeje mhlawumbe uthwele abathakathi shiya lapho-ke leyo yeke lapho leyo engangeni kuyona kodwa unkosikazi wakhulelwe uzwa ngani ukuthi uzobeletha manje uzwa ngani ukuthi uzobeletha kusasa uzwa ngemhelo uzwa ngemhelo khona umnyakazayo kuyena khona ukusikwa khona imhelo lithi ibhayibheli lokhu konke sikubonayo lana lokhu konke sikubona iy'tolo zivaliwe lokhu konke sithukwa thina kuthiwa singama-ethnical ethnic group kuthiwa kukhona umholi wethu ohlele ejele omobholayiza amazulu konke loko kuthiwa is just in hell khona okuzayo khona okuzayo abathandazayo abathandazi abakhulekayo bathikhulekisise ngoba is just in hell uzobeletha lo nkosikazi uzobeletha lo nkosikazi umbuzo ukuthi uzozalani lo nkosikazi thandazelani ukuthi kuzalwe abangcwele abazoletha ukuthula abazomela ukuthula abazoletha uxolo konke lokhu ukuqala kwemihelo lapho lapho-ke kuye bayakunikhaphela osizini anibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lam ningazondwa ngenxa yobuzulu benu ngoba niyinzulu ningasondelwa lokho kodwa sondelwani ukuthi ngamakristu jabulelani ngabantwana bakankulunkulu nizomela iqiniso nizomela iqiniso nginenkinga yokuthi amasonto avaliwe abafundisi bahleli nomangameli baphuza namatiye abamtsheli lutho uhlale ekhuluma ethi ukhuluma nama-religious leaders athini kuyena athini kuyena noma bancenge iy'khundla iy'khundla eziphelayo njengomfundisi bafuneka umangameli umtshele straight ukuthi wendoda leli zwe lizoba umlilo leli zwe lisazosha uma indlu yesonto ithuli ishisiwe ivaliwe uma amakholwa engakuthandazeli uma amakholwa engasonti uma amakholwa engalibizi igama likaNkulunkulu ngisho ne-COVID ke iphele uma amakholwa engaye edolweni uma amakholwa engathandazi nge-COVID ke iphele leli zwe lizoba umlotha and lokhu ngiyakusho namhlanje na ukuthi uma lo mangameli wenu esavala amasonto kukhulu okuzayo imihelo le noma ngilanda kuthiwa yini intelligence i-FBI whatever don't care izohlala la ingiphenye ngizosho kanje le lizwe lisazosha uma izindlu zamasonto zivaliwe ngoba ukuthula kwe-South Africa kusesandleni samaKristu kusesandleni sikaJesu sasandleni yenkosi yesonto. Lapho bayakunikhaphela. Asikulindele bazosikhaphela. Thina sishumayela iqiniso. Asikulindele bazosihlasela. Asikulindele bazosiphuca amalungelo. Bazosiphuca amathuba. Kodwa ngincenga ngithuba lomuntu mina ngibizwa ngomuntu. Mina ngaba umfundisi ngesikhathi sobandlululo. Namanje sowumfundisi, ngizoba umfundisi ize ngife. Ngeke ngife. Ngiyakholwa. Njoba iBhayibheli likhuluma lana ukuthi khona abaningi bayokhubeka, bakhaphelane, bazondane. Khona amakholwa azokhubeka. Khona amakholwa azothini bangelana umsindo oba nemboni mangamela uthini. Khona amakholwa azokujabulela ukuhlala emakhaya. Khona amakholwa azothi labefundisi basibangela umsindo abathule manje. Abathule balalele umangameli. Khona amakholwa azobulala amanye amakholwa. Bazonikhaphela. Bazonikhaphela. Nizokhaphelana nodwa njengamakholwa. Nizobulalana nodwa njengamakholwa. Ngoba khona bazofuna ukujabulisa izwe. Khona bazofuna ukungenwa umoya kaSathana. Abangisebengeniwe umoya kaSathana kumanje. Ingakho amaKristu abaholi bebandla eThekwini behlaseliwe abanye bahlaselwa amakholwa amanye bahlaselwa abanye abafundisi ukuthi nina niyazigqamisa akukhona ukuzigqamisa ukumele iqiniso ingakho ijaji elikhulu lihlaselwa amanye amaKristu umfweng ngobani ngoba emele iqiniso emele uKristu sidinga abafundisi sidinga amadoda sidinga amakhosikazi sidinga amadodakazi dinga madodana azoma neqiniso kumele uJesu wethu la kunikhaphela bayakunizonda izondo izizwe zonke ayinqobuzulu bakho cha 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 ayinqobuzulu bakho kodwa inxa igama kaJesu inxa igama kaJesu ayinxa izono zakho kuba kuzondela ukuthi unezono bakuzondela ukuthi isigebengu umbulali umphangi No, ngenxa igama likaJesu. Khona abaningi bakhubeka, bakhaphelane, bazondane. Kuyakuvela abaprofethi abaningi, aboshumela uwangala, aboshumela sweet, sweet gospel, the coded gospel, ivangeli elimnandi, elingasho lutho ngezona. Wathwaza nje kuthina hayi sonke lakithi asisho lutho thina sonke lakithi kuvunyiwe konke no kovela abantu bamanga kodwa sidinga the real man the real man of God in this time we need a court prophet the prophetic voice a pulpit esikhuluma ngezwi likaNkulunkulu ukuthi kuyiwapi bakunjena kuyiwapi kodwa ukuthazelayo kusukela sekupheleni ngiyakusindiswa sizane ukuhamba nesikhathi thina siphuma odlameni thina siphuma odlameni thina lama 80s siphuma odlameni thina lama 90s lapho abantu babeshiswa imizi bebulawa bonke lapho befundisi babephenduka izitha bebulawa bengakwazi ukuma isonto ihlukene phakathi siphuma odlameni sakuthazela kuzibe manje abanye abangani bethu nama colleagues ethu bagcine bengasakholwa bagcine bengasezona ingceko ngoba bagcine sibehamba nezwe bagcine sibephethe ama petrol bomb ngezandla bagcine sebesishisa thina bagcine sebesikhomba ngeibhamu thina ama elders esonto ama deacons esonto asivukela siphuma odlameni thina lo mlilo ubona izolo Isijasu lailai le anda kholuto lana nibona khalubala. Okuthazelayo kuzimbe sekupheleni. Yakusindiswa. Ngakho ngihlabelelile lana mina. Ngathi phakamani maKristu. Phakamani maKristu. Yama Kristu lempi nilwe impi yenu. Phakamisani hawo nahlehle nalo yaniphambili. livangeli lombuso yakushunayelwa ezizweni ezweni lonke kube ngufakazi ezizweni zonke andikube kufile kufike kuphela isesoshunayelwa ivangeli sesoshunayelwa amaKristu asazokhuluma izwi likaNkulunkulu asazolibeka kuyisikhathi noma kungesona isikhathi sesazomenyezelwa izwi liqinile lokushunayelwa ezizweni zonke kuze kube sekuphelele asizothuliswa thina abathuliswanga njengoPetro sibembonile uJesu ebethelwa abathuliswanga oPetro abathuliswanga oPaula no uPetro wambona uJesu ebethelwa esiphambanweni uma selihlaselwe ibandla ngesikhathi sikaPetro wama bathi bambethelwa thina nikwazi ukumbethela njengenkosi no yona inkosi inceku betheleni ikhanda libheke enzansi engcono kuthi alingangibetheli njengoJesu sesohlaselwa ibandla sesoshunyayelwa ivangeli lombuso noma singahlushumela ngenyembe esithina sishumela ngemizimba yethu thina sishiswa sishumela ngegazi lethu thina kodwa soma eqinisweni ngoba sibona abaholi bemali asithengwa ngemali asibona abaholi beze thina sine-calling evela ezulwini i-calling evela phakade i-calling evela kusimakade sabizwa sashiya imindeni yethu salahlwa iy'hlobo zethu salahlwa abantu esibathandayo saphelelwa abangani kuba sihlale evangelini leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa kuze kube sekupheleni kwezwe ngakho ke nxa nibona amanyala nithakale yabona udaniel sahluko naye nithakale yabona udaniel uprofeti umprofeti emendaweni engcwele nokwazi ukuthi sekufikile khona basejudiya babalekele ezintabeni baphezu kwendlu angehli uyothatha kusendlini isikhathi sokuphela isikhathi sokuhlaselwa kwesonto ngakho uJesu mebuka ithempeli abantu bencoma zindlizeni zamasonto eliyincomayo ubuhle bazo nani sizodlula kumbula isinto edlule ngikhulumile lana ngathi inkonzo kaNkulunkulu ngaphansi kwesihlahla nakarawundi ngaphansi kaseyili kukhona ukuthi sikhonza kumacathedral ngoba amacathedral eyosha inkonzo kaNkulunkulu ithina ithina inkonzo ngakho umuntu ovala indlu yesonto uyabheda ngoba ikuthina indlu yesonto ithina siyindlu thina siyithempeli uJesu uthi kuzodilizwa lokho nikubonayo iyakusala itshe phezu kwetshe khulekelani ukubaleka kwenu ungabi sebusika noma ngesabatha ngokuba lapho kuyakuba khona usizi olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje uma leso sikhathi sesingafinyezwanga beke kusindiswe umuntu namanje sibonile it was just a minute kodwa kukhulu okuzayo amakholwa amaKristu inani khona uma umuntu ethi umile uma umuntu ethi kini bekani nangu Christu noma ningayi khona uma umuntu ethi kini bekani nangu Christu noma nanguya ningakholwa ngokuba kuyakuvela uChristu bamanga phinde isibili yakuvela abaprofeti bamanga senginitshelile imfihlakalo senginitshelile ngaphambili khona ke uma bethi kini bekani nangu ehlane ingaphumi noma bethi bekani usendlini ningakholwa ngokuba njengonyazi liphuma empumalanga lifike kuzobe senyakatho kuzobe sentshonalanga kuyoba njalo ukubonakala kwakhe akakabuyi akakafiki singadukiswa amahemhemu singadukiswa yikho konke lokhu esikubonayo kuyimihelo qinani makrestu qinani bazalwane ezindaweni zonke kulaba abashonelwe qinani bafowethu qinani bodadewethu qinani bomama qinani bazali qinani izihlobo zami qinani uJesu unani qinani ithandaze kakhulu naqala qinani nifuna inkosi isikhathi esikusona isikhathi sombuso wamademoni isikhathi sombuso kasathane Sathane usebenzisa abaholi abayinceku zakhe amachwane akhe amademoni akhe ukuvala imilomo ukuvala isonto ukuvala indlu kaNkulunkulu qinani ningahlala ekhaya nisonge izandla endlini yakho thandaza ngithe inkonzo wena inkonzo wena ibandla wena leyandlu yindlu nje kodwa wena uyibandla uma kuvalwa lezazindlu isonto yithina thina siyisonto soshumayela uKristu kwisikhathi amangesona isikhathi ivuliwe indlu yesonto noma ingavulwanga indlu yesonto ethanda uhulumeni noma engathandi uhulumeni ikhona iCovid noma ingekho iCovid soshumayela uJesu ophilayo soshumayela uJesu osesiphambanweni Zishumela uJesu madimoni. Zishumela uJesu we new world order. Zishumela uJesu singamazi. Zishumela uJesu simaziyo. Phakamani maKristu. Nilwe impi yenu. Phakamisani hawu. Ingahlehli nalo. Baba siyabonga izwi lakho. Siyabonga ukukhuluma kwakho. Khulume kahle ngesikhathi esifanele. Qinisa ibandla. Qinisa isonto. Qinisa indlu yobuKristu. No. We are not just a religious people. We are Christians. Siyabantwana bakaNkulunkulu. Siyamadodana kaNkulunkulu phezu konke. Gcwalisa umoya kaJesu phezu kwethu, Nkosi. Gcwalisa umoya kaKristu phezu kwethu. Umoya ongcwele. Akahlale kuyamzalwane, kuyamzalwane. Na kuyamzalwane angaphela amandla. Noma isonto livaliwe engaphela amandla liyamzalwane. Noma madodana ethu namadodakazi ethu ehlukumezekile. Noma sifelwe. Noma sibulewe kwaZulu naseGauteng. Asingaphela amandla. Asingaphela amandla. Vele Nkosi awuthumelanga naye yedwa uhulumeni ukuthi asitshele sonte thina. Akekho umangamelo wakasitshele sonte thina. Asizutshelwa ke futhi umangameli ukuthi singasonti. Gcwalisa ibandla lakho ngomoya ongcwele. Lapho behleli khona emakhaya abo, bavuke bakhuleke. Bavuke bathandaze. Bavuke baphile ngakho owasipho umoya ongcwele. Ozohlala ngaphakathi enhlizweni zethu, umoya weqiniso, umoya wamaso. Umoya osikhipha kuba sithandaze kuyisikhathi noma ngesona isikhathi. Enzake labazalwane bangaphela amandla. Iyadlula lempi. Musa Nkosi uJesu, thanda likaBaba uNkulunkulu hlangene kamaNgcwele. Kube nani nonke. Gcina imilandelo yazo kunivikele. Sizafika uJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
Amen.